stories. I wanna love you so deeply,
so deeply,
so deeply. I wanna love you so tight,
so tight,
so tight. I wanna hug you so tight,
so tight.
You are the only one who feels my love so bright, yeah, baby.
Baby,
nifuna nikukonde leo, my baby.
My baby,
hello, ni mafundo kama nawe.
I'm safe to want to wrap on a kumfayo. Pansara na lisara po kumfayo. Ndiwe opposite ya wait force you are true,
yes.
I wanna T-A-A-O-K with you,
yes.
Nifuno kamba na iwe lelo my baby boo. Uwala nchinga fe beta na muchitasu. You make me kuku muchisungu chow dish. Party iwe kwa tifisha man, I'm selfish. What's your favorite dish? Ingalisa vinish. Nalalu kakakopu katin fish. Wechi biongo my latest manana,
yeah.
Weka we unde pulo mutima kwa timanga. Fili nyumpela nilaka kuchu. Salari kuna puisha pari yue ufu.
Hello, ni mafundo kama nawe.
Kama nawe.
Kama nawe. Hello, ni mafundo kama nawe.
Kama nawe.
Kama nawe. Hello, ni mafundo.
Malonde amo espa duty. Kuna temo wanjujula mofuti ngamuti. Fingi ndota on top of your beauty,
yes.
Karen kumaboko nishini mfuara suti,
yes.
Ensh, unipanga dispiriton. Umani siringa ndiwe my silicon. I celebrate you every day ni ceremony. Teti usungire kupeja my skeleton,
yes.
Ah, kwa tigero kurusaka,
mm.
Walipusa nako iwe uri wavusaka. We waika tatata paka kuilata. Sorry for the lingo but ex lisaka.
Hello,
walinjiviro mutima gero.
Hello,
nishakureke pako njeverero.
Hello,
walinjiviro mutima gero.
Hello,
niwe sister wabama gero.
Hello, ni mafundo kama nawe.
Kama nawe.
Kama nawe. Hello, ni mafundo kama nawe.
Kama nawe.
Kama nawe. Hello, ni mafundo.
Kwa bana mafati love ni Romeo na Juliet. Chichi temu ikoni popopo. Sesi yobe ya ditelela no rinkozi na matimpozi. Walikwata na gangwanga shima chansa. Mbiwe tetube singo. Simpo kubane kanye kigo. Bale fwa kutiva chita kugo. Chichi temu ikota chita machuwa. Tetu chipala kanye kuliva sugo. Nifuno kama nawe.